CK Music promos
that
hey, the brother man, even from my party all day. The means, the moms, the fellow kai channel, all the respect. Scoop, I can't know what the pona if a bow. Cabana, do me cock, chalo, get bow. The twice I'm conga, la tovana, miche. Do respect, scoomu, come back, the feran.
Sami, on the beat.
I'm sorry, mommy, vidari mwanji sama leti. Nili pausho ni njufanga magines. I'm a tic tac, kufi patala dose ni oxygen. Leti njikale fio kwa bulo kuna penri.
Kyo fasombo mwai chiri mwafira mkola. Chismu ni mbena katiri na tutongola. Usta kastake fote kwa wafia fula. Narufenya mandeka
ni mwafira mkola.
I'm addicted to coffee, but I like your sunny oxygen. Let's enjoy the coffee, but look on a penry.
You for some of my chili, my filan cola. Just put in pena, get it in a tongue. Who's the cast, take a foot to cover for your food? No, you can't get one dick.
Era dem, Matia. Era mzi mami, ni staka ni shini mpo sako. De yufo aingechi peleve shapalu pako. Epari otuma wasanga shile asuka na mako. Nimo tuta ile fetule nga tuamisa nako. Gana wasopa epari atula sana mapilo. Masi chitoka chudilu varianzi ya papilo. Desho kuchinja nangu kurisha nga pachirilo. Mumuto murila nga foni ya babadirilo. Shimisa mako zini, shimona bozi miti. Tofaka chena kaka chushi kare tio zini. Na bodo yako zini, chufapo na borini. Nesinka reke kare nukira na penwini. Sorry mami, vidari mwanji sama leti. Nili pausho ni njufanga magines. I'm addicted, kufi patala dose ni oxygen. Leti njikale fio kwa bulo kuna penri.
Kyo fasombo mwai chiri mwafira mkola. Chismu ni mbena katiri na tutongola. Usta kastake fote kwa wafia fula. Narufenya mandeka
ni mwafira mkola.
Adanji wadandwe mulu wafutisi mwoka. Simpota ita pono lawa wasito pao. Keti fume kuchalo na wana kepao. Whisky noku lawa era Prince J. Natindawe kono wa kuchalo MK. Tulife muflex no mu boys MJ. Nola wakusenda young jena young le. Chishpina sojana mimona na imwe. Whiskila fula ibina wakini. Batumina stata sondi afe pa momo. Kolefu ya mafuta kumona Maxim.
Back up fio kufina maki push chora boy. Kuba na ifo if you wanna stay high. Beke mani batolopo na kumona stay fly. Ako tunko mungu zifobo pata yukuchura. Yobo toba na bona kumona kashimura. Kenzo boy kerio na vana soso niso. Tunchi na kumona yona tabirizo. Tuliva na white kemela wala mabede. Beke mani bashtasha chicha chikwete. Shemo twice mkwa ngala toba na mission. Zero respects kumukamba deferian.
CKMusicPromos.com.